Home sweet home, baby.
Westside music,
knock. Don't let it. Hey, Jerry Tune. So me Gaza Dendin. We go together, whether heaven or hell. Pali iwe ningapae mundu sini upajeo. Whether we fight or not, you still be my girl. Cause ndiwewe katape uma nivesa koweo. I think na mupeza lelo so menti. Dabachi nalimbanga basanta ko cementi. We a plana kunipoka, sorry forget. Ine ndine soja iwe ndiwe chape kadeti. Ni true story mundu wanga ni kucheza. Nina pala uka uyu gelo po mupeza. She's different, kuliwe nango kaleza. Katokela patali paka Yesu atatipeza.
Patari pene tachoka bin highway. Paka tafika panu bin highway. Si panu peta choka and you are here today. I know tiza fika bin na next year. Patari pene tachoka bin highway. I know tiza fika bin na next year. You the main reason why they feel this way. I know tiza fika bin na next year. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah.
Tiza fika bin highway.
Tachokela patali kupeza kelonga iwe ninga kwa tile mpali. Iwe naine nipaka kumakumbi. Umozi ya kafana bonze tingala chitumbi. Daba tachoka patali sifili po simpo. No wanda ni mamvela musho kanilanga timpo. Ninakufuna time kita tenze na mapimpo. I think njiwe if unanijesa chisepo. Uzobe na bama pwela na mavili vili. Siwa maziba chikondi ni chava vili. Mukapaka movima lulanga ni mpili mpili. No wanda chichatu ni waposa wana number 3.
Patari pene tachoka bin highway. Paka tafika panu bin highway. Si panu peta choka and you are here today. I know tiza fika bin na next year. Patari pene tachoka bin highway. I know tiza fika bin na next year. You the main reason why they feel this way. I know tiza fika bin na next year. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah.
Tiza fika kona isi.
Yeah, yeah.
Saiti na chanti, boss Willy na boss Wifi. Commander Nam Nam, Mama X Yuda. Commander Zat, TK Mr. Negative. Ella Freight Wout, Nabaku SK. Vibes, 8773 Rainbow Nation,
download it. Westside Music Blog.net.